Balance,
balance, balance.
Okay, million dollar dreams za kuishi kwa million dollar creeps. Stakes are too high, you can't quit. Practice bigger mpaka I stick. I'm so much cooler than you think. Na CCTs mpaka I sink. Yoki tunatafuta ikwapa ivi. Ini mixture ya Tupac na Tai Chi. Okay, nisi kwa driver's seat. Ukiona tunapita unadai lift. Na white kikifichwa utaona kitu. Najijua ndo maana na insist. Balance,
balance. Success permanent.
Balance, balance.
Different ways. Kwa maskubaya kuna better days. Upcoming anenda kwa major bay. Kwa mode mwada kwa takwa reza lay.
Kiulizo nani yako in charge, sini sisi. Box ukingizo na baki kati biriki. Hapana sita sita hizo namba za ibilisi. Na katu na keep it 100 mini guiji. Hapa ndo na jione mbona I trophy sweet keep. You know the drill, naenda in too deep. Piga my deal, no time for sleep. Shine paka wane wana need ku quit. Showstopper, not better. Kauko shua madhako aliza go getter. Lift up your hands to na win forever. The best to see why forgetter. Balance,
balance. We are the best of the